Kula kula mdalami, kumelu kutukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi umtholalena wantwana. Kula kula mdalami, kumelu kutukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi umtholalena wantwana. Kula kula mdalami, kumelu kutukani. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi umtholalena wantwana. Umfazi umtholalena wantwana. Umfazi umtholalena wantwana. Oh, umfazi umtholalena wantwana. Umfazi umtholalena wantwana. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umkhondo. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umkhondo. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umkhondo wakhe. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umkhondo. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umkhondo. Ogumelo wazingana nalobalo mfazi ubheke umqondo wakhe. Umfazi akawona mahisi, futhi akazoni zine. Umfazi umtholalena wantwana. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umqondo. Ogumelo wazindana nalobalo mfazi ubheke umqondo wakhe.